Mpana kuwane baby girl nga teri vya kwe kanya Aunt love yange nawe mungu Eringa nyanya Ito mbana wa isa machitawutu wanaka yubai boba kuruani Kwa ulo njira beauty singani hati wala chamini Jaga nambere nae wakang kupampinge nga baroni Zendisha boxing kune mati nzezebe na msaroni Ola mafufuka fwenena kuzero tusala maroni Ogumi nchiza ulonji kati ala mpade kwini Jaga nambere tata nga yegwe mama sendrini I will never leave you because you are in my brain. Katindekegwe alabika nga maraika niende nani. Love you jende nyindi mwemba usingiranga babo. Mwana jangu kutuale wakane baganda wa the seven eye. Morik so mkuju buju. Yeah.
Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa. Sentaka niwe mwana niwe dali na buje jenja. Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa.
Too much in records.
Producer with bass.
Papa, baby, up. Panjaba tumule vigambo bataka ambu kwa ulire Na yeze tinari kuzu waku echo nalaire Beautiful chibubo katonde cheya mpaire Aku kwa taku yando gesho kusingo mlogo wawire Na mkubishe mbala ineshaba kutambula were Nadina kumatiro tinde kukumu temere Unaonekana vizuri kamo meweka msiru wale Kudancing flow na viji wata tuchiende pale Osikubali yo mamo yenye naerezwa na wale Mwenye na kukama takwe tabuwa sare sare Tusubiri wedding yetu tufikishe kwa tare Aba kubiba kerere Mwaba kukungula sere Gaze ne chana change tuwe balire Mwini upate mpa yanga tulimu
Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa Sentaka niwe mwana niwe dali na buje jenja Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa Sentaka niwe mwana niwe dali
Na bule jenja ba
Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa
Na bule jembisa
Sempana niwe mwana niwe dali na buje jenja
Na bule jenja ba
Sempana niwe sultani we baby na buje jembisa
Na bule jembisa
Sempana niwe mwana niwe dali na buje jenja
Na bule jenja ba